Rick Shainas, DJ Rama, enoji kube pate kubate, atateri kuzikiza abana bagizine, mwemulie ye mutuyana, fetulie no tuchiringa, mwemulie ye mubona bona, mulowoza mbu mupambana, oyiribachi, 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 ngatonalya, mbuzo yogerachi, oyogerachi, oyogerachi, ngatonalya, oyiribachi, 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 ngatonalya, mbuzo yogerachi, oyogerachi, oyogerachi, ngatonalya, meze biri, myake biri, bakazi babiri, ngatonalya, sabule mbali, bikole baby, balage buti, wobatonalya, funa sugar daddy for benefit, kuba oyagala omwavu tosuubira profit, okuluma oluma daily, choka ebyokulya nawulira, owunyiza buwunyiza, abaana banywa bibeire, ennaku zinali ne mugwe bayita baby. Eno Uganda kati byachuka tunyumirwa leero tetulinda rancha wane site buli omu abakona ebizibu bye tewenyooma buli omu n'omukisa gwe tewevuma nsi woba nga tolina kuba tunyumirwa bangi nga tetulina oyiribachi 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 nga tonalya mbuzo yogerachi oyogerachi oyogerachi nga tonalya oyiribachi 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 nga tonalya mbuzo yogerachi oyogerachi oyogerachi nga tonalya bobo bimba bimba bibyo nga tonalya totukuba nakuyo ebyokulya muwunyiza buwunyiza eze nkoko mmwe muzirisa maaso kacaba wala baba walana olw'engombo gye mulina bangi babadduka okuzina muzine okuseka museke okugeya mugeye muliddeki vibe gipike sabula tunyumire shisha tumusike bawala bazina 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 kano baniga tuzina 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 kano bawala bazina 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 kano baniga tuzina 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 gano kano toka zina kali toka zina gano toka zina ngatonalya bubo bimba bimba bibyo ngatonalya totukuba nakuyo kirabe kolina stress ku mutima olumbe renjala boy nkulaba lukuchima oyiribachi 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 ngatonalya mbuzo yogerachi oyogerachi oyogerachi ngatonalya oyiribachi 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 ngatonalya mbuzo yogerachi oyogerachi oyogerachi ngatonalya meze ebiri myaka ebiri bakazi babiri ngatonalya sabule mbali bikole baby balage buti wobatonalya oyiriba yiribo yiriba bichi opakasa pakasa pakasa bichi oyiriba yiribo yiriba bichi gwe kirabika nze nkutadde.